mokuna bieve na bapaka pondo. Shivenga ni pozi na ngunando. Bati shilava kumutima ni welando. Tima pepi pusa ni kakwati ni kando.
Would you stay with me? Would you stay with me, baby? Niuze kapena ni kemole na wane kumutima. Bama niuze bando niwe chabe player. Is it true? Olo si uchinda kea. Would you stay with me?
Mani welando, tima pepi pusa nika kwa tini kando. Mfano makwebe pepi gelo, iwa mpasto lubuto kwa chanelia. Baby limo kuna luma bati maitia, katenga kachiba badi umani tangilila. Ama thoughts yambi ya kulaba kofi ya la vipa. Abatunda wote bakumfu ilaba la vipa. Wanishi wanga na sela ni mukufa ya pepa. Puti na kadea ya mapeni na mapepa. Jite decide ishi wete wabakoni option. Nangungwate mani teti mpade King Solomon. Kumutima kwandi wali koma kona loko. Voting for you nebo kale nani wana loko, yeah.
I don't understand you too much. Today you are bitter my loco papi. Is it love or an experiment?
You ain't gotta worry, baby, I ain't in a rush. Looking at your beauty, you got lots of people touched. You ain't over trying, you ain't even doing much. Girl, your beauty's from a planet that ain't even from this world. One girl like you worth 1 million girls. I love to brag how you're my girl. Smile like a gem, might call you pearl. Got me feeling MJ, how you rock my world, yeah. I'ma wife you in Dubai like Patson. Don't you worry, this is real, I ain't acting. Get me crazy when I notice that you dancing. I'll show you that it's real, I got no time for capping. XO.
I don't understand you too much. Today you are bitter, my local puppy. Is it love or an experiment, baby? Decide, baby. Decide, baby. Decide, baby.
Nimo kuna bieve na bapaka pondo. Shive ngani pozi na ngunando. Batishilaba kumutima ni welando. Tima pepi pusa ni kakwati ni kando.
Checking a phone yanga ndiwe uli na paprofao. Wasane nuka nkala strong unachimolao. Sininga name ndiwe uli kumutima. Umasa nika ndiwe star mumutima. Sometimes kima panga mistake. Yano kuona kuona na mumadiezi. Vene ni chita fonse ivi ni chiti la future. Labu na njala siwa manifa niko sunka. Osa ni uonelamo. Uma iwala na wakwanu wafani kotiamo. Uliko weka nona niti ya disaiti. Nima kukonda holo niliko na flighty. Mr. Mao, right?
I don't understand you too much. Today you are bitter my loco papi. Is it love or an experiment, baby?
Shivenga ni pozi na ngunando. Batishilaba kumutima ni welando.